better give it to me.
All this time, but I love when I'm sweet.
Nashukuru maidi unavoniwezea, sija kutwangia ushanipigia. Nashukuru maidi unavonipatia, sija kutimbia ushanigongea. Ila, ninafurahia, ndo maana siishiwi kukusimulia. Baby, njo uniliwaze, nikubebe, nikubembeleze, nikutekenye, nikuchekeshe. Mashila wadu waone donge, lazeze, wangu kipenze. Akia nani kwako naweka mizizi, tini bizo na ndandi. Ila kwa sasa hatupendi uzimbi, tunajua bongo na kaza mpaka ya simbi. Wengine wanakonda kupenda vijembe, wambea hawaishi wataongea. Hapa kwa kutufulia utaogea. Tizi Atalanta kama Katavi, mbona tunakula bata? Hakuna utata na mambo kwa dakta, akizi nachotaka baby nitalipa. Baby oh, uzini uzini konyanga nyanga, mini konyanga nyanga, mini konyanga nyanga, lazeze mini konyanga nyanga.
Unenipa utundu, mtoto mejaza, oke okay, Mungu ameweza. Kishindwa kunga, utashindwa kucheza. Japo ngumu kuba, ila nitamu kucheza. Wakali tunasonga, tunapanda. Washamba wameganda, wamezanda. Ewe kishole, amini napenda ulivyo mpole. Tulia ukechi, patangalao maja moto. Iya leo, mana ni kama ndoto. Nje, ndani, ule, sina shoza bure. Sina likizo nikiwa kwenye michezo. Nipe mambo kijana nikupe mambo. Kama unavimbiwa tambuo na kula ovyo. Ni mwenzako, sina mwingine zaidi yako. Sini tose, sini mwage. Eti niko siriazi, niko siriazi, sio shazi. Aya ni mapenzi, ebu mwaga razi. Come baby, leo mambo yamejipa. Ni mwendo wa steki, hakuna tena mifupa. Come baby, leo mambo yamejipa.
Leo mambo yamejipa,
yeah.
Osh, mwamba, watoto wakalale, ndo vile vile, ndo wale wale. Kaspos daily, atande G, watundulu, nina madulu. Tini bizo, nisambo, ni upendo juu ya mdundo. Ni mdundo juu ya upendo. I love you, I love you, DZ.